like a dreamer, yeah. Baby usiende mbali, napenda nkikona. Unipe ile real love, mini kupe mola. Awali mpaka degree, still tuko pamoja. Wachawi wote mbali, no kuroga roga. Ameniteka hisia zangu, nisha kufa mazima. Hapendi kuona sinara, wala nikizira. Amini we ni fundi my boy. Umeni toki maso maso. Yeah.
Una pachika,
pachika,
pachua,
pachua.
Niki kushika bega mala kifua. Niki zimia,
zimia.
Zinduka,
zinduka.
Kwa zigizaga, zigizaga.
Zigi.
Tu, 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 tu.
Fanya kama katapila.
Tu, tu.
Nipe yote bila hila
tu, 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 tu.
Fanya kama katapila, yeah, yeah.
Tu, 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 tu.
Nipe yote bila hila, yeah, yeah. Utamu mekolea, mwiba ukizama ananiangalia. Ma, mara melegea. Eti paka pori amenyongonyea. Anavyo ganda ganda. Bala anaushindilia. Na nikipanda panda. Namlipizia. Tubadilishane. Nikupe yangu we unipe yako. Kamchezo kale chako changu na michango chako.
Una pachika,
pachika,
pachua,
pachua.
Niki kushika bega mala kifua.
Zimia,
zimia.
Zinduka,
zinduka.
Kwa zigizaga, zigizaga.
Zigi.
Tu, 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 tu.
Fanya kama katapila.
Tu, 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 tu.
Nipe yote bila hila.
Tu, 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 tu.
Fanya kama katapila, yeah, yeah.
Tu, 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 tu.
Nipe yote bila hila, yeah, yeah. Katapila.
Tu, 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 tu.
Nipe yote bila hila.
Tu, 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 tu.
Fanya kama katapila, yeah, yeah.
Tu, tu.